CK Music Dramas.com.
Lève les pour la balise à top bien star. Lève les pour top bien star.
Here are boy, boy, boy.
Hashtag Doombest. Warinjiji wakale. Moli na leta bashari la kuwaru wankonka. Chamise tumfwe. Lile wa yufi commander. Loti pasendi na futi na umbi commander. Mewaka pondo na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Ewe
Mati na chivelesh.
As a youth commander.
Mati na chivelesh.
Chifwa efe kulanda.
Mati na chivelesh.
Wila imbile manda.
Mati na chivelesh. Lile wa youth commander. Loti pasendi na futi na umbi commander.
Yes.
Iche mewaka pondo na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Yes.
Mati na chivelesh.
As a youth commander.
Mati na chivelesh. Levo lepo rapani za chop. Pishana majusi kwa tai. Nalipa pefi tanga shaka zulu. Banfu mwingo mbachi timukulu. Mugemu nine kafi mfita. Wankole muna febu itule ifita. Wamone mbwili na ilo kwa tini shimba. Fizi fetu atitai mwati fishimba. Karinganya ya vili kushika na punwesha. Tate mwana posa ya kuipunwesha. Aza yofi komanda. Notine chivele shikutwa kumata. Pepa pashisha na madgowo. Notine chivele shiwe kaluwowo. Kulota visa sank. Kali tuija befi. Kali gata upondo kapondani. Nile wa yofi komanda. Noti pasendi na futi na umbi komanda.
Yes.
Iche meweka pondo. Na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Yes.
Notine chivele shi.
Aza yofi komanda.
Notine chivele shi.
Shifwa efe kulanda. Wila imbile manda.
Mati na chivelesh. Lile wa yufi komanda. Loti pasendi na futi na umbi komanda.
Yes.
Iche meweka pondo. Na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Yes.
Mati na chivelesh.
As a youth commander.
Mati na chivelesh.
Shifwa efe kulanda.
Mati na chivelesh.
Wila imbile manda.
Mati na chivelesh.
Tekufima nshifwa efe kulanda.
Yes.
Mawana ze youth commander.
Yes.
Inalia shifwa alia fika mulwelele.
Yes.
Po shifwa alia shilia kubaku jele ine.
Yes.
Shoka nzungila bafyashi na bakashi.
Yes.
Na kupapata uimfunya pamupashi.
Yes.
Narite mwisha balupo na vanandi.
Yes.
Fiole chita ule njikata kumakandi.
Yes.
Tensele chivemba chalanda.
Yes.
Tekufwa kwa njivu chushi na banda.
Yes.
Kushenga na afumu na ukalemba wiu.
Yes.
Satupinga ne mumune dasa tiu.
Yes.
Lova na vanji balitemwisha mafasho.
Yes.
Balitumba kule kukunwa makaso.
Glass.
Balishiva titata ni lazo. Alitumpo kuchila palikanso.
Lile wa yufi komanda. Loti pasendi na futi na umbi komanda.
Yes.
Iche meweka pondo. Na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Yes.
Mati na chivelesh.
As a youth commander.
Mati na chivelesh.
Shifwa efe kulanda.
Mati na chivelesh.
Wila imbile manda.
Mati na chivelesh. Lile wa yufi komanda. Loti pasendi na futi na umbi komanda.
Warijiji wakale.
Iche meweka pondo. Na lisa samu wango pera chosikuwa pondo.
Doombest machete.
Mati na chivelesh.
As a youth commander.
Mati na chivelesh.
Mori na leta bashari na kuwaru wankonka.
Ha!
Nichivelesha ikona peto mchishi mumpe. Kutipanga wakabira kumona ikafupe. Na kutoya mafitaro neke mba kumpe. Shupe tumbe ngomu somali kufope. Naifo mukashimisha yobe ifurope. Kwa tenge kamera manu paka bakope. Kala ino na ngomu video sepa kanga sompe. Ni mama sama from John para tuka sompe. Sitara kulina weno ineka nkusha mpe. Fendi bababa mukarongo waria sepe. Anga private patinga marepe. Gadeo mama hate mba cheki mba pepe.
The Mafia
Kaza GRS Shata Bando Tony Bianja Tiki Tumpa Vaku Zilo Sefenyashi Nigaru Tok Tok Pachingola Buffalo Soja Tana G Long Witch Demo Jiru Mwile Atshan No Tati Yo Shan Shan
Sound Out
Shan 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 Ule Ufa Koshane Apo Veri Chete
Tupu Sere Pula Vena Tupu. pussy.
Dizzy boy. On the wire in the world in Bobondo Don Giorgio. Yante de de.
CK Music Promos.com.